stronger than love. This is what we made of. Nothing stronger than love.
Nali muto muchogero nga bansala ekirira jjajja omulundi ogwasooka okundera twali kyotera yagamba mama olwala bekibatu n'ebiseera ntyono mu kuyamba banne mwalifuna empeera mu lugero mwe yayitira nga Yesu we yazuukira mu nzikiza ekimuli ky'omutima mwe kikulira kirandira awo awatali ttima awatali ttaala kyakanga sitima kitemagana mu kibira ng'enjuki kitukema mwattu kiwooma ng'entuntunu mu ttama abaana abato bakiyonka mu bamaama tosiba feesi ng'agaaya katunkuma nabankema kyamuwasi sampiima omwogezi n'abagamba temugeza ne mukitema kikuma oba kikubako ebiyengeyenge birifuluma kwange simanyi oba ondaba bwe mpoggana simanyi oba ompulira nze kulwaza ekimuli kyange kwe kyakulira amaziga ge nakaaba ge gakifukirira mu masaŋŋanzira g'ekibira gye nabulira ne bunzibirira n'enzibirira n'endowooza eyo ebinyonyi gye bibuukira omukwano bwe liba jiina noonya alimaamira maaso mbiri eyansisita bwe yankoonako saasikatira
Baba ntunda baba bimuli.